boy, sugar's a blow. Little nigga stole it. Baby.
Nigga beat.
Kiss your salam. See by to me. Mesha saha. That cannot be. Okay, cause I need to reason. I can't believe. Kiss again, the only reason. I can't believe. Usa pesa, see only when I am me. Ato e unatosha. Kiss on the kisha, the party you win a me. Sika to see your dog. Where you came from, what to leave on a police. Usiji fall down, uka niacha kwenye giza. Oh love, maybe nime fall in love.
Giza, giza.
Nime fall in love. Kutrick na kutrick, his your kazi ya. Isa kasi ya. Wezi leta wana yosema ukinamini. Siwezi leta wana yosema nikikwamini. Wezi leta wana yosema ukinamini. Siwezi leta wana yosema nikikwamini. Oh love, fall in love.
Isa, Isa.
Fall in love. Kutrick na kutrick, his your kasi ya.
Isa, Isa.
Kasi ya. Wezi leta wana yosema ukinamini. Wezi leta wana yosema ukinamini.